Sin piti wena ya rateha Moloki waka Haunze usisawa baba Sava baba simpiti lina
Jesu, Jesu izwa
Sabah